Mä luin lomaa liian hui ekipä muille liian, että onko tuo piirua oikea ja formafolla liian ikä. Tämä mua kyllä vai vähän, mutta mä oon tullut enkä hän ongelmia vähän hengää Brisbanei. Kun lavalle liian tuu, ei wike, wike en ihmoisi, mutta ikinä lähiaika aina. Näin fra hoko aika tuonga, missä näin fra tau, että enkä lotu ei tullut. Ja ehtona kiipä mua saapate, aiko ei siäsi United ja Kingstonin, näin se unen nautuk mua ui, mua pangai valmanno. Ja fra hoko pia mua tuk mo ui esias uniting o haiket hiu na se unga ena o faa pia moi pa anga e taha kilu tupu. Ka pehe fo ki iki he tuk mo ui esias wesiliana tau a tainga tonga koia i Brisbanei na faka hoko moia i he aho saapa te. Ka ike he e taimta tau pia fo ki na faka manatua e he kainga tonga koto a pia i e vahenga Queenslandi a aho faka fonua o tonga o kamata pēwia me he aho e fiafto pule lulu. Nei whakamā whana a kātoa ngāko ia, koe mea tonheni a heilala o Palasi Govila, ka koe tāwhika o lahi o tonga ki Asterelea ni, he Royal Highness Princess Angelica Latu Fribe ka tuk aho. Nei tu uta mai ki Brisbanei ni ai tāhine i ho a tātou pule lulu, pēr mui mui fulao mai ai me sekeita lahi Leonai Taskuluni, pēr mui kaungawe kotoa i e ofisi o tāwhika o lahi ken pēlā. O taitale leia e he palesteni pe moe kaume mi pa e komiti anofo a kainga i he malat lakapuna. Kai pe hefo ki ki he ongo mata apule e tena whahoko whatongia ko hama te fua pe mo unganga. Ko e fwa ki ene pokei i he mala e nai whahoko ia elavinia a sena maspua pe nai hoka lewa ki hotele a hana whakatu uta a ha unga e tahini princess kula tufubika o tatakia e whaifika o Reverend Maile Molitika. I he fiafto pule lulu na e whakahoko e polo kalama ko ia ofis tala whikau lahi ken pela. Pe moi kainga ko tonga ko toa pe i Brisbanei. I he apsia siwe sinane uniting o Highgate Hill. Na e tu uta e tala whikau lahi he Royal Highness Princess Di Angelica Latufu i peka tuk aho. Ke whakahoko e mai mua o bo i he valu e fia. Pe a koe fua ki ene matalai a kau na whakahoko e ma ata leiti. Ko polo kalama o e awhalai te ko e talatala noa mo e tau tupu. Te nai whakahokoia i he Harrisville School i Logan. Nai taritari a e whakawhalangilangi ta hine princesi, pe mo e kāinga e whaifekau pasta e slome molisi, pe mo e kāinga lotu tonga o e seasi Assembly of God i Brisbanei. Kea tokoni kia e i palasa a e tau tupu a seas Wesiliana Metotisi o Virginia i honoifi o e whaifekafonua. Ko rea taritari nai whakahokoia e whinu mui ko Ameria Finau. Piana e me aleva a e tahine Princess Latufu Peka e kaveinga ko maho inga hono puke puke o anga whakafonua o tonga e tau tupu tonga o nga tupu hake i Australia ni. Me whakahoko lewa a e hiva me he kau hiva a youth o e seas Wesiliana Metutisi o Virginia. Pea ko lea ula me tau tupu na whakahoko ia e kalauta kupu e kaveinga ko ia ko nā ki whakatonga, ki toka ngai pe whakatolonga. Ko lea whika wāna whakahoko ia he talavou ko Quinton Mahina, me sisa si Sukalais maka o ma o nione ngai a ki muini, pe ako ne ako i he Brisbane State High School. Pe ako i ki tangata taleni di ia fokeni i mala e o spoti a kapulu. Ne lea ia i he kaveinga ko e ke hiki i hake a tonga pe a moe community tonga i Australia, i he sipoti pe moe ako. Ko lea whika tolu nei whakahokoe e whine mui ko Maria Catalina Naupoto o hune lorotonga ako i he university. I he kaveinga ko e takile lei moe tau tupu tonga. Pea ko lea tuku lewa na e whama apo opoia e ngahi kaveinga lea nei whakahoko e whanau ki mua ko Belval Ray Costo. Ai a ko tawa taha ingo e whai ako musika e ngahi api ako maalunga e pule anga pe moe api ako lauto hisi i. Na e whakahoko foki heni a ngahi hiva moe ngahi whaiza whakatarata me ngahi potu ngawe talavo keke o ngahi whai anga lotonga. I e waha a koia o ngahi lea. I mua pe a toki whakahoko a lotuku e koa neti a kuila me ko miti koia a nofo a kainga. Ko e katoanga lewa o e aho lahi o e aho toko nā ki, ko e a umai koni ki he aho ko ia ko osi kau mai mo e kau whakaafe me ngai state ke he, he lava mai ki kau ngā kau i whakawhiawhia o e aho. Na lava mai mi sene a wanwa hawea pe a mono hoa te vita hawea, pe on whafofonga eni me apia kokoia le whaatonga i sene, pe moi whafofonga me le tio koia ni matolta haa pi ai. Pe pehefo ki ke kau whafofonga mi he media hangeko ala moi moi kai pehegi ala nia na fahtu in tau me ken pela pe mai kau ahi minu sila pe mai kau folau koi a mei tonga koi ahona e fole lei ana tula pe ma fana hano ea o ngari pe ia moi hingoa o kolo la la a pe eki ke hoko a hiva pong pongi ko os mau a ngai pare pare a kakai hono fokotu tu pe a kamata moi whaka mama fana a mea rea a tori mahina pe a mo DJ Kenny ika ingata pe I he pare pare a kakai tonga kana e kau mai moi ka inga haa moa I he tuanga pale pale. Ia I foki moi pale pale whafofonga me ngā e kau taha at Western Union ko Uniting Care Prison Ministry le te o whakamatakali 4EBFM ko Australia Tongan Association pe moi pale pale e kau a ahi ko ia me I tonga I he whakafofonga I mai a ngā e kulupu ngā we whakamea a okna o kawai I tonga. Kai pehe foki ki e kakai tonga ko ia o Brisbane. I e whakaari ari o nao ngahi ngā aue, ngahi tui tui, kuki, pia pehe foki ki he fua o whonua me tō kanga. Ai uwhi, mani o ke kumala mo lai lō. I ai whaku mai pale pale tūnu pua ka hau whanga I hiri whakatapu, ai ana whakaari ari eni e ongo talawa o tonga, ai anga hono tunu o e puaka tunu ki a kātoanga. Pena e mana koa au pito he taimi ko ia na e mohole le e mo kulo kula e ki puaka tunu. Kei ke hena e taitau lelei a e kau whakaase mo whakanofnof ki nga tolu e komiti ka wai a mea o Logan City ko Mr. John Smith. Whafofonga me he Redcliffe Council ko Councillor Koliana Safi Winchester. Chief Leader a e kainga haa moa ko Logan Indigenous Elder Auntie Peki Tideman. Kau whai whikau tak lotu mo nao ngahi hoa pia moe kau a ahi me ngahi state ke he. Ki mu aia pia tū uta e tahine princesi Angelica Latu Fuipeka I a pāka I hongo furu pongi pongi. Nā e whakahoko e Isabella a talua fufuka a e whaki o ene matalai a kau. Pia ko e whakahoko whatongia o MC ke aho ko se misi whakaoski mōli. Nā ne taitale lei ai kainga kau whakawhalangirangi sola mo e vūlang kotoa pēne nau ahia a pāka Logan Gardens ke kau ngā kau I hino whakamana tua koia o e ahotonga. Hiri e whaswha whonua na whakahoko lewa a tāpua ki o e aho e pātele āri ki langi. Pea whakahoko lewa e he Indigenous Elder Auntie Peki a e talitali lelei o kātoa ngā ki e kelekele o whonua. Hiri ni nā ne whakia kia toa I pē mo e nau mea ofa ki he tahine princesi. Ko lea talitali na whakahoko ia e palesteni o nofo a kāinga ko hola ki ha mea toki tau e QSM. Hiri ko ia na whakahoko lewa e kuaia a Sias Tonga Hau Eki, a Logani, hahi wa usu, pea hoko atu ki e lea talitali me mea o Logani, mea John Smith, pea toki hoko lewa ki e mea a tahine whakawhalangirangi he Royal Highness Princess Angelica Latu Fuipeka tu aho. I he mahu inga o lea whakatonga I Australia, pe mono ngahi matakari kie kehe. Nā ne mea I peo whakaawa ai tonga tei. Nā e hoko tlewa ki halao mau I lea whakatonga, nā e whakahoko ia e omo ki tamaiki Indigenous, ko ana Wanambi, te motiani Mununggirij. Ai a o kuohi hake ki naua I he family tonga. Pana ana teunga tapa ingatu tai ai kupesi toka lau feletoa. Pia na sisi kakala lau si pia mo kahoa fa o tākai lolo tonga. Na ana lau ai upe o tahine princesi Angelica Latufu pe katuk aho. Ke whaka mamafa aki mo poupou ke kawenga maho inga na mea ki ai tahine princesi. Ai mahu inga o lea whakatonga I Australia pe mohono ngā he matakari ke ke he. Na hiri foki e na laue upe pe a hoko atai pe ki he whakari ari e ana Wanambi a ta olunga whakatonga ki he taha o ngā he mai moa a la āko o ngā whonua kuinsalo te tupo o tolu ko e si e te lata noa. Na e fia fia ai mātanga pe a whama whana ki loto o tonga kutoa ka pe he foki ai fia fia ai kau Indigenous leaders na nau ie aho. Koe nau sio ki he taha ho nau kakai o nau pōto I ihelea, te mō pōto I e whaiva whakatonga. Io nai hoko ia koe whakalolo ki e mau kātoanga koe ia tonga tei. Nai hoko tai pē ki he taolunga nai whakahoko ia e he palesteni hola ki ha mea toki taue, te nai whakahoko in e nei nei o e halapaini toki yuka mea. Hoko ki ai mo taolunga e ki whine mui ko Viti Terepo, hoko ne whakautua I he mahaki koe ia koe kansa a toto, ka nani fiefia ke pōpōua e pōlo kalama o hoko tai pē ki he mā ulu ulu e fine ofa e sasa si sūkalaisi o kau mā nione a ki muini. Pea tau olunga fa sileva na fra hoko ia e Isabella atala wa fofoka. Pea na tok fra hoko leva ta poni o e polo kalama o wa polo kalama. Pai fika oko reverencione ale mesia si wasiliana tau atai na tonga i Prispeini. Hili koe ni na toki hoko leva ke mea e ta hine o a ahi a ngahi pale pale koe ia na e fokotuu mo whakari ali e aho. Pia nai whakawhiwhia pito ki e tōn kontoa ko ia koe luto ma ulalo a e tahini princesi ka ne mea tu o ahi e nau tu anga pale pale. Na e hiri a e mea tu e taine i he whaosinga polo kalama pia hoko tai piai a e tisko mo e whiwhia a e kāinga ka e pehefo ki e hoko tai piai a ngai whakawhiwhia ko ia o polo kalama o e aho. I he whiafto kona ki na hoko tai ki he Royal Ball a nai whakahoko e ni ki e hotele ko ia o Springwood Tower. Pena e tatakia mo whakahoko e he whaifikau Reverend Maile Molitika. Pea na ia e kau whakawhalanglangi, ka e peke kau whakawhi me he ngahi state ke he na nau kau whakataha ki hono whakawhiawhia i o e katoanga koe ahatokonaki. Na tā tuku lewa a e polokarama tonga tei a ki ha loto whatataha, malang whatataha kainga tonga, na whakahoko in ki St. Paul Catholic Church i Woodridge, tēnā kamatai e taho wā ho a tā. Aia na iai a iwhi a e siasi goia o e Wesleyan Methodist Church i Virginia, na tatakia e siasi kupu, kai pē whoki kia kāwatu iha ngini e a e iwhi koe ni. Pea koe malanga taritari o e aho na whakahoko ia e whaifikao sa kalasā tui. Koe lotu hufaki na whakahoko ia e Palestini tonga mate noa. Ea koe fuahimi na e lauia e Siria whakatō fifita. Koko ki he lawe leisoni na e whakahoko e rak leisoni e seasi kupu pea mo ikla mo lisi. Koe hiva whakaha leisoni na e whakahoko e he kwaea a e seasi katolika koe ia o Woodridge, pea hoko atu ki he leisoni hono wā na whakahoko ia e tuate moi moi, pe moi himi wā na whakahoko e leoni nao whaho. Kei kehe koe kaveinga o e malanga ki he aho, o ku pehe, ko o ku auha hoku kakai, ko e masiva ilo. Hulhului me toi koe aho se a vai whaa vesi ono. Na e toku whakaosi lewa aki a e lea whakamalo na whakahoko e seke itali koe no whakainga o whafukafuka pea whakahoko e Reverend Etuate Moi Moi a e lotu tuku. Pea hili ko ia whamawhana pito a e malanga whatata koe ni pe toku whakahoko e pe moi i misi tā o e tāhine pea moi kāinga lotu na nau kātoa mai ki he malanga whatataha. Pea nai toku whakaosi lewa a ki ha whakataha a e nofo a kāinga mai Queensland, pe koe Queensland Tongan Council pe moi tāhine i he pongpong monite ki mua ia pea toki mea whokiat kikien pela pe moi ni kau fōlau. Kai kehe ne kamata pe foketu e ngahi kau whakaafi ne nau lava mai mi ngā state kehe i a sāpate pe moi monite. Pea na ia fia fia ai tonga kotoa pe na lava mai ki kātonga koe Queensland Celebration koe ai tonga tei na whakahoko i he weekendi. Kai kehe koe ngahi ongongo pe lava ki o mao atu mao tolu i he weekendi ka mō me atu a whātko si lia laukau.